studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e jeli lewru novembre hitane 2016 jena yamde soki do radio isaber midan tawa e les maisons de la presse bamako jottinono do kabaruji di umar waygalo sekirabon kumpititi wide kawrital gal be noddiri cop 22 jowi gal do hawa lojube kolliti wide nyaloma handen o president ngade garan tawede ton le majjun wattu jono hakkilaaji ana certi ton o garan hedaade dum wonon kedjaada men goddo to amara kesto ko warata moban demi do hen gubal jaddi ko be gal be noddirta ansar din gal be kolliti wide kala do neddo mabbe woni le kasole mali fu e mangal mudu be garan yaltindi dum le ko warata ko be bi dum wodi so be ngadi bonandaji fewtude e le kaso gondo to banambato e kolliti wide hiccanken won yimɓe la bomɓe sumbu nannuɓe ɗo fana ɗo le majjum wiyamɓe naati e dogotorore wonde tonde ɓe jaadi kala koɓe tawi toon fuu ɗon kabaru jawlele e kuɗɗe goɗɗe kase nafoje ɓe kawrital fuɗɗi keñen ɗo bomako ɗo ngal ɗo kawottede e ngal yoyi wattu jono ƴeewe yalla hoɗum hani tabirede le leydi meɗen ndi yalla yirwere ana waɗle nokku o caggal muɗumɓe garan ɓe pammina laamu ɗati ɗi hani jokkude wattu jono yalla yirwere ana waɗle mali fuu e mal ngal muɗum sikiraɓe ɗi won noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hannde ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade ɓe kolliti wiide ñalawma hannden o kawrital ngal ana hani jokkitede ɗo nokku noddirteɗo amara kees le leydi maroc ndi le majjum kamɓe président ngaɓɓe eɓe toon wattu joni ɓe kolliti wiide ɗum won leyɗele afrique ɗe sa ƴeewi ɗum won leyɗele capanɗe joyyi e nayyi gonɗe le rumde afrique nde ɓe fo heƴaɓe muɗum e garantawe le ngal ɗo kawrital mal ngal fa keɓen famtade keɗe ɗum woni kanko keƴaɗa men gonɗo fa to amara kees to ko moɓinimi do hen do foccitago min e mouhamadou sama sekou
dabar wonde woni ko tewtete nder kawrital ngal e leydi nde fuɗɗoɗo yontere ko anniya kanko donald trompe anda ka bangal weltere wakkati o laati sababu terre yimɓele ɓe fof mbaati ñande albare nde saabi e ley immadaraji makko dartugol laamu o o holliti noon wiide talkuru kawral pari ngal wona hunde hantinde salla heddin misoir hoorejo keso fedde coppe nde e kañe patricia espinosa keƴaɗo nations unis bangal weltere wakkati o kaali haalaji waltinoji hakkillaji yimɓele ɓe kolliti wiide miijoji lobbiɗi keƴaɓe leyɗe temedere jeɗɗi siñinɓe talkuru jogonani ndu laati sababu ko heewi huncanama hoore nder ndeɗo yontere pelle haalanana en leyɗe ɗe fof ngaɗi majagol nder ngallure marrakech ñande allah nde salla imma daraji ana gaɗane kawrital ngal ande ɗum wiide wala fof ko anniyaji bonɗi mbawani ko hawra e domum ko hoorejo guɓal rurde afrique nde sendina fof kay ana taƴƴori yargol yesso fedde nde fayso ballaji leydi amérique bangal fond vert o dartaki tafun fond vert o won darantoɗo almusaɗɗaji projet ji ɓuytoji torraji ɗi weltere wakkati sawi mbini keɗoɗenna faccitago oumar waygalo
haalaji gonduɗi e waddi ɗo amara kesɗo iɗi koyfi saabi de kaldel e kawral ngaɗugal to pari to ilum hani tabede wattu joni o woteji gadɗi leydi amérique ɗi ɗum waɗi sababu soko jiɗon joni ko waɗi wattu joni o ƴewtete yalla hono haalaji ɗi kani nayirade bangue kasen politique laamiɓe leyɗele ɗe fuu ƴewto wattu joni o yalla hono ɓe kani jaɓinirde ko huula dow hen ko kuɗɗe kanɗe fuu tabede ɗe
caggal ngal yontere arandere latinde sababu garɓe hawrude ɓe fuf ɓeydorki faamu coppe 22 o wara natte sifaji mum ɓurɗi fuf nawde joni saabi janggo woni ko hooreɓe leyɗe ɗe dentinte e golleji ɗi baɗɗe ɗiɗi ɗum woni koɓe jogui bangal hawrude dow gotum ñande alkamsaren nde e ley kawrital fewde e jeeɗoɓe kabaruji woni ko hawra e domum ko martinta kumpa
le ngal ɗo kawrital ko he leyɗele ɗe ana kani tawe toon kanko ibrahim boubacar keyta keñon o yettiki nokku noddirteɗo amara kees le leydi maroc ndi le majjo o wi ngal ɗo kawrital noddiragal cop 22 jowi ngal dow hawa luji ana hani ko tawe kawrital gaɗɗunogal to pari to ngal ɓe noddiri cop 21 hani jokkitirede le majjo ibrahim boubacar keyta holliti wi ɗeɗo kawrita wona fa welo goɗɗo wona fa metta goɗɗo holliti wi tan ƴeewe yalla hono ɗum hani huncinirede hoore saabi de sa ƴeewi ɗum ɓingu leydi yankako lobbo noon keɗe komo haali dow hen yeruɓe amen gomɓe to ortem to dow faccitago mouhamadou sama sekou
en
fof en beltiki e kawrital pari ndengal yila amen yogal cop 22 ngal dullato noon yalla e ley ko warata ko e ley taƴƴoral e sifa dumode eɗen kollita sukaɓe amen ɓe ɓural ngal min denti heɓude e ley ñeñal ɗum wona fewi faro yo ɓural ngal andarndu fof nawtorto pamen ɗum wiide hankasen hinnade ko muuji komin mbowani koye amen ko yaltata wakkati joni on hani mbasen wadde ƴaɓɓitere e ley kala ko dawreten salla enen e kala garoɓe caggal amen ɓe mbawa nawtorade e ley kuyam kule adunaru ndu no hani
respirable pour toutes les générations
sikiraɓe so gabbiddo bemal amen ande ngal oɗo mbawi nettirto miijoji moɗo e hello amen ngal mi noddirta face facebook e compte twitter studio tamani no dittortoode ansar dindebe kolli tiwi do kasunke mabbe woni le malifu e mangal mudube ngaran yoppitinde dun be dokki dido kabaruji le journal noddirte ngal misriingal le majjonbe kolli tiwi hono bonanday dibe ngadno to banamba toddi wala fu ko no faana mudu so wana fa be jaltina kasunkobe mabbe gombe tombe fa kebe famtade kede Muhammadu Sabaseku
le journal lulinde misri woni ko fedde de holli tiwi de yaltinan kala kabotobe mabbe gonde der cuudi kaso leedi mali goto e kabotobe fedde de wihi batte dun jaati woni ko be ngado bonandaji fewde e ngalure bonambande fedde bamtare masine wondunde e fedde ansardin anditi wadde dido bonandaji der journal alkabar fedde bamtare masinande wihi dunno sollase en leedi mali goto heddigi hen be nangi goto kedi be dun dugi iwde d'accord mun en de holliti wido dun mobilaji tati dupama de ndabbi tati guddi e mutongaji jiddi e kanyo kabodo yoga fa hande li kabaruji di fedde ansardin anandarda ledde pabotobe leedi mali be jaltina kabotobe mun en der fedde minisma de wadi gidali fewde e kala be jaltinta be mun en be bangal wolde ndede imminta fewde e mabbe tiagal dido bonandaji woni ko kenyen bomboje mbedama fewde e d'accord fedde minisma der commune agilok wakat jun o kay fay goto anditali wadde dido bonandaji
le majjunbe kolliti wiide faado faana do kenyen yimbe le heccanken non be kollitiri wiide yimbe le bombe sumbu jon en kaborde kanyi en nanni ton ko be nanni ton ko wiama be gandi doktorore wonde tonde ko be nati le ndedo doktorore ko wiama kala ko be tawi juude yimbe le be fu be jaddi le hen kalis ko be jaddi le hen ko do an ya fay udinaaje temdre e nogay sefa wattu jono hunju gulan wonte wadde le hen fa jeyal hono juude han yowire do be do yimbe le kede kanko do dirte do Seydou Touré kanko no horeje do no walde ses kom wonde don to faana tonde kom halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
jo en kabodo dombe pewti malfa mun en fewde e robe tata gonnobe dombe e wajjibini yo be do tottabe telephone ngaji mabbe kanyi kalisi ko be jogi hewti be tawraka kalisi be totti be telephone mabbe tiagal dum woni ko be jahani dogotoro o be tappo e bafal damgal makko o meedi joomu yo nyawdo kaajawdo mo don e don uruti bafal makko den woni ko be dunni mo yaade der garwal ngal be puufe makko dun gaz gilnowo mo be bammi sakosi makko mu hakki ujnaaji sappo didi woni mudun e kanyi telephone makko baro ujnaaji tapande nay ko finni ko woni ko bammi mudu makko halnude dun gendarme en mangal paden didon be o tawi ton be kulitima wido warta jangu mudu wakkat jun o kay do faaba suga be ngalure de gendarme be na gondi e wadde horgu
be kollitiwde kawrtal fuddi kenyen do bamako do koni faana ngal do kawrtal faabe diwto wattu jono yalla dati hedi be kaani jukkitaade leedi meden dibe jaawdo ko be kaani adiraade yalla yirweran wadle nokko fo e mangal mudu le ngal do kawrtal kambe laamu ko be gombe le nokko be be pamminte wattu jono ko be kaani adiraade yalla yirweran wadle mali fu e mangal mudu kede kanko noddete do golo fo mba o yo gollo le dido golleji ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
nous avons engagé un processus
mi puddi sifa golleji wattangul kille e yirwera du monde mi faccintinan tafon ko woni imade yirwera du monde mi jewtan dun sifaji notortodi bangal wattangul hakille dawdo imade tiagal dum woni ko min dartata ko leedi malindi hasindini majji fadde amani yaade nda raison gaji di janginido dido sifaji yimbe le ko mani be dun be salla be leedi di fuf ana bedoro famu den imade de leedi malindi hasindini huncanta hore wattunde hejango yambirama to oni ton go wadi rama imade sappo e jeddi fewde e temedere e chapande jeegom e jeena kasindina goto fuf ana joggi ko buri huncande hore hewti leedi mendi wala mayo geeci ndenno e dotti lalaji ngodi di ana hani ngaten na hakille ko kasindin der bangal yirwera mayir
exactement par où on va commencer
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikraabe njurne de jewlo ne le raison ngaji meden di en puddirando sigaso do be kollitiwde wattu jonoto sigaso to kawtal an wondi e wadde ton faabe jewto don yimbe le ciowbe nyaw sidaabe no kan hokkire ton nyamduuji nafoji du en don doktorobe gondube jewdebe ton wakkati furbe lanibe o do golle walde wonde to sigaso to humnide habude nyaw sida kan wonde hokkindirde juude walde wonde kasende noddata oni sida se urutan gardan faado tumbutudo be bi doktorobe gombe tombe wattu jono andal ma ana wonde beedede ton le ngal do kawtal balde didi be do doktoro ngabe be beedente ande fa dewe yalla hono be kan dewirde ton yimbe le be fa gasa tawe de do ande ana nafa be ton lanibe o do golle su doktoro wonduto tumbutu tondo se furute garanti miniren fa do kuccala do be koliti wido wattu joni o ilale alan jabbino do fa yotto nyalom hando yimbe la gombe to kuccala tobe mo gondi e famminede koni fa na gol do fammin gol faabe de yalla hono iblisaji goddi hakkunde durobe kani en demobe to kuccala to dido iblisaji no kani les regrade wattu joni on don so bammi fa demangal fuddi be koliti wido fa so yotto yiki hono do hettete do don tawata durobe kani en demobe dewrata fi le gal do kortal do wattu joni be kede ton don gurti di hono durobe kani nangutton be koliti dido golliji garna jukkitede le nokkule tati godle lamu kuccala on sekrab min joti on kala do bo don tawede le malifo e mangal mudo jotal di min kertini kidi wakkati joni kedibe min le lamu mo tokka fa hande fati je sekrab honno andir don no yotere meden de ana wodi yotere meden de waran yo waddo kabaru woteji di no gori le leedi meden di wassalam
si jotamani.